You're my guiding light. You're my guiding light. You're my guiding light. You're my guiding light.
Na so shekti dia ye kwa di e bombande biso na biso balenda oh. We'll be right back.
bɛɛ ni ɲɛmɔgɔ anw farafin anw ɲɛmɔgɔ ye farafinna ye nka farafinna ɲuman ko bɛɛ